na 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 na.
Your fiance left you for another man who got the swagger. Anasema since she met you hujawahi hata mpeleka Java. Ukikumbuka vile umejaribu, vile ungeweza kumfanya happy kila wakati. Sasa ameenda, mwenye nyumba called you. Anasema umemzoea sana, miezi kadhaa bila chapa. Anasema hawezi nyamaza. Utafanya nini? Utaenda wapi? Oh, wauliza Mungu maswali, amesema nikwambie.
Utafika
wakati wa kubaika gari na sio kaloni.
Utafika
wakati wa kubaika ploti ujenge kanyumba.